mushiga wisanze kandi imana ikurora utayirora kandi burya bavuga ngo imana ntiyanga kugondozwa yanga guhemuzwa Pacific aka Patchwine do Max Records
mana yanje buzima ganje ndagukeneye ndambiwe umutwaro w'ibyaha byanjye ngaho rero giruze unabare n'umunyantege nke fasha nifuze impuhwe zawe fasha nshaka kugukorera fasha ngaho rero fasha kuba imana niko kujijuka Njehe ngusanga weho wavuze uti nimuze abarushye n'abaremerewe mbarure kuko nta wundi twasanga nta wundi
wundi uretse weho ufite amagambo meza y'ubugingo
n'umunyantege nke
fasha
nifuze impuhwe zawe
fasha
nshaka kugukorera
fasha
ngaho rero
fasha
Nyogokuru mnyamuwe ntawugusanga umusubizi inyuma urumubyeyi wacu twese ubwiza bwawe urahebuje